dowladda Maraykanka ayaa dalka Ukraine ugu deeqday lacag ka badan $50 bilyan, taas oo bishii hore ogolaaday madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, kaasoo muddo badan ku doodayey in taageerada Ukraine la siiyo ay xudun u tahay amniga qaranka ee Maraykanka.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world.
Haddii Maraykanku hadda iska tago, Ukraine khatar bay galaysaa, Yurub khatar bay galaysaa, dunida xorta ahina khatar bay galaysaa. Waxay geesinimo gelinaysaa kuwa doonaya inay dhibaato noo geystaan. Fariinteeda ku socota madaxweyne Vladimir Putin, kaasoo aan muddo badan aqaanay, waa fariin fudud, sidaasi kuma tagayna, ayuu yiri. Hase yeeshee, dadku wax falanqeeya ayaa sheegaya in siyaasadda arrimaha dibaddu ay kaalin yar ku leedahay doorashooyinka madaxtinimo. Waa kan James Turber oo baraka jaamacadda American.
The issue of Ukraine barely registers in the polls, and the issue of foreign policy less than 5%.
Arrinta Ukraine kaalin yar bay ku leedahay doorashooyinka. Arrinta siyaasadda arrimaha dibaddana dadka yar 500 ayaa u arka arrin muhiima. Siyaasad arrimo dibadeed si guud micnaheedu waxa weeye xiriirkan la leenahay Shiinaha, xisbiga shuuciga Shiinaha, waxaase sidoo kale ku jira arrimaha Ukraine iyo Gaza, ayuu yiri. Donald Trump oo loo badinayo inuu yahay qofka xisbiga jamhuuriga u mateli doona doorashada madaxtinimo ayaa ku doodaya in Maraykanku uu gargaar badan diray. Horaantii sanadkan ayuu Trump sheegay inaanu ilaalin doonin heshiiska gaashaanbuurta NATO haddii uu Ruushku dal ururkaasi ka tirsan weeraro.
I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they
want. Idin ma ilaalinayno, runahaan waxaanba ku dhiirigelin doonaa in wixii ay doonayaan ay idinku sameeyaan, ayuu yiri. Fariintani waxay micno u sameynaysaa codbixiyaasha ka walaacsan faragelinta Maraykanka ee dalalka dibadda. Waatan Barbara Perry oo ka tirsan jaamacadda Virginia Miller Center.
The 20 years of the war on terror and the so-called endless wars probably converted more Americans to isolation.
20 sano oo lagu jiray dagaalka la dirirka argagixisada iyo dagaalada loogu yeero kuwa aan dhamaadka lahayn ayaa dad badan oo Maraykanka ka dhigay kuwa daneeya arrimaha Maraykanka oo keliya, waana sababta Donald Trump ugu guuleystay sanadkii 2016, waana sababta uu helay inuu noqdo inuu ku soo baxo inuu jamhuuriyiinta matalo sanadka 2024, ayay tiri. In laga soo horjeesto taageerada dhaqaale ee Ukraine ayaa qaar ka tirsan jamhuuriyiinta meel adag dhigtay. Waa marka laga hadlayo doorashada sanadkan. Hase yeeshee, bilaa ay dib u dhigayeen guddoomiyaha aqalka wakiilada Mike Johnson oo jamhuuriya, Trumpna aad u taageersan ayaa si guula ugu codeeyey taageeradii dhaqaale ee Ukraine la siinayay.
I would rather send bullets to Ukraine than American boys.
Waxaa ii haboon inaan rasaas u diro Ukraine intii aan wiilal Maraykana u diri lahaa, ayuu yiri. Xilli ay jiraan dibadbaxyo ka socda jaamacadaha Maraykanka oo Gaza lagu taageerayo, ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay taasi keeni doonto dood la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda. Waatan mar kale Barbara Perry.
I do know a number of young voters in this country who think carefully about their...
Waxaan garanayaa dhowr codbixiye oo da'yar oo aad uga fikiraya amaahda waxbarasho ee sugaysa. Maxaynu balaayiin iyo balaayiin dollar ugu direynaa hub la siiyo Ukraine iyo hub la siiyo Israa'il? Maxaynu lacagtaas gudaha ugu isticmaali weynay oo dadka gudaha aan wax ugu qaban weynay, ayay tiri.